he was a Friday, my darling. Uthelo woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delitha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni semanasa elufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo Willard Moyo exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Angibingelele emsakazweni kuStudio 7, ngibingelela kuwe msakazi, ngiphinde ngibingelele nakubalaleli. Ngingahambi ngedwa ke nakhona, ngihamba nangumfowethu lona okungu-Els Mongameli Moyo, okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa. I-album lethu lesithathu leli.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo, eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa, uzokwazi futhi uxhumana nami mfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment. Inamba zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubachiyela waphamasi
abasupport, ngaphandle kwesupport yabo akukho la bacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngidula, manje sengikhulile, angaze ngibone umuntu okholele umuntu ejolini.
Umkhokheli weqembu lamablesa amahle uWillard Moyo ubexoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.